Tamu zaidi while you in the mood. Dance, dance solo leo watakutambua. Iteremshe down uwanja wako weshafua. Oh na na na, oh na na na. Jua ikiwaka ni muziki tu. Elelele, elelele. Vua ikinyesha ni muziki tu. Oh na na na, oh na na na. Stima ikizima generator tu. Elelele. Tunalewa hapa na muziki tu. Mamorio na masela kuja tucheze ni dance solo. Achana na maswali mingi muziki ni dance solo. Wasichana na wamama kuja tucheze ni dance solo. DJ cheza reggae uongeze tuna dance solo.
Tienda let the dance out. Na kuna reggae blues, DJ cheza dancehall. Tuzime simu, tunyimane mamis call. Teja, tutapatikana tu kwa insta. Hakuna pressure, koko lola. DJ and Gabiro, dancehall lola. Energy, waweza nita control over. Na kupwele pweta bure, I'm not your lover. Hakuna pressure, koko lola. DJ and Gabiro, dancehall lola. Energy, waweza nita control over. Na kupwele pweta bure, I'm not your lover. Pandisha tempo, hakuna kususha. Bass na treble, ongeza na tuta. Pull up selectory when dance start over. La presidenta, I'm the showstopper.
Oh na na na, jua ikiwaka ni muziki tu. Elelele, elelele. Vua ikinyesha ni muziki tu. Oh na na na, oh na na na. Stima ikizima generator tu. Elelele, elelele. Tunalewa hapa na muziki tu.
Mamorio na masela kuja tucheze ni dance solo. Achana na maswali mingi muziki ni dance solo.